it ends.
Morogoro boy.
Uzuri wako kama kuchora, unawaka kama king'ora, unafanya na sakadora kukupata. Asante Mola. I'm the king and I look for the queen, I look for the girl of my dreams. Haya ya, haya ya. WhatsApp ni kuweke status, Insta ni kupost na vyotaka. I love you kwako nimedata. Urembo wako meni nasa. Yuma officially, Yuma officially, Yuma officially, official, officially, Yuma officially, Yuma officially. Brain, nandika wimbo ni ku entertain, then ni kutoe how to ka hang, hang.
Love you girl.
Usipo smiley smiley mwanzio kama napata kilio, humoyo unakwenda mbio. Wanivuruga, wanivuruga kwezo sara stari shario, na olivo fire sindio. Wanichanganya mwanzio kama wakuja. Changanya ubongo medura, nikazuri zuri so bongo kwa sura, nyuma ana mgongo kidogo wachura. Yeah. WhatsApp ni kuweke status, Insta ni kupost na vyotaka. I love you kwako nimedata. Urembo wako meni nasa. Yuma officially, Yuma officially, Yuma officially,
Gifted.